Antivirus nan peke tempe de nan nyini mpeke anti sagala saa wulidde saa tegedde kambasanike basabikeko ekidde nkimanyi muwulidde kambasensere baki baki snacks baki bwetere anti virus anti bamukuba kyali bafe bukyali kyali bakibwetere banyuma panti nakufumita misumali bamulya mmere bajudde emyerago nakutala nsalo nga sere bantu mubiri munda bisolo waziva mpiki bakyanga kyekolobe bo betuba nabo tusiba nabo bakibwetere bamambo mingi bazibone siringi bakibwetere sawa yeno kambasensere bakibwetere baki baki snacks bakibwetere bo betuba nabo tusiba nabo bakibwetere mambo mingi bazibone siringi bakibwetere sawa yeno kamba baki baki snacks bakibwetere bingude kondi mukyankala mukafumula mpafu ndi mutamu abo bennyini ze nebagwamu sigamba nti oba ndi mukyamu wabula nkutiza kalamu ku kizigo okwendi nkoona omu lwetera ennyukuta ngattanga tadassaamu nkimanyi okwasaana we baamu okwekola obusolosolo ekikuzimba obeera ng'eyeerumisa ennumba leka kuvimba baamu awo nno olimba kankusomere bikujjuutika ennono sisinika leka kutikka kyusa tukooye okubika kinayitirira kijja kutiirikola emikwano giseyeye ku muggo ogutakoma yeyeye ate omalo yasamirire nti babadde bayaye yeyeye funa ebitangazo tobanga zozo yeyeye simanyi tolaba nti antivirus bamukuba kyali bafe bukyali kyali bakibwetere banyuma panki nakufumita misumali bamulya mmere bajudde emyerago nakutala nsalo nga sere bantu mubiri munda bisolo waziva mpiki bakyanga kyekolobe bo betuba nabo tusiba nabo bakibwetere bamambo mingi bazibone siringi bakibwetere esaawa yenuka mbasensere baki baki snacks bakibwetere abamukuba kyali bafe bukyali chari banyuma panchi nakufumita misumari bajude merago nakutala nsalo nga sere bantu mubiri munda bisolo baziva mpiki bakyanga kyekolobe bo betuba nabo tusiba nabo baki baki bwetere bamambo mingi bazibone siringi nti baki bwetere sawa yeno kambasensere baki tukulumbye bulambalamba ennaku z'omubbi zibanalamba madubala asonyiwa okukyogera naye otungununa baba swalako swalako bambi kusaside madubala mapengo ngalaba amagezi pepepe ngambi amagezi pepepe olijanzi tobuka na nzige agaso tegalaba ganzige okopa betasobola dayo mukinda gateni oyige govuwiddwa tukutegeddoli amanga dengege yude sikali yoti noti periodi nokoti anti antivirus antivirus bachi bachi snacks snacks bagala tulya bufifi filanange bebo betuba nabo tusiba nabo bakibwetere bamambo mingi bazibone siringi bakibwetere esaawa yeno kambasensere bakibwetere baki baki snacks agala tulya bamukuba kyali bafe bukyali kyali bakibwetere banyuma panki nakufumita misumali bamulya mmere bajudde emyerago nakutala nsalo nga sere bantu mubiri munda bisolo waziva mpiki bakyanga kyekolo baki baki snacks bakibwetere bagala tulya bufififi bakibwetere banange ntiddemu baki snacks antivirus na